Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yedirwe mu basuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwaramutse cyangwa se mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi kandi kaze mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cya none twatumiye umuhanzi w'umunyarwanda Deo Munyakazi. Ni umusore ufite ubuhanga bukomeye mu gucuranga inanga. Usibye gutaramira abanyarwanda, uyu musore amaze kwamamara kandi akaba anakunzwe n'abanyamahanga. Amakuru dusoma mu binyamakuru byo mu Rwanda avuga ko Munyakazi yatangiye gucuranga inanga mu mwaka w'2012 ubwo yari afite imyaka 20 gusa. Yabyigishijwe ngo n'umusaza Mushabizi uzwi cyane mu nanga yitwa Zaninka, kuko yabigiyemo abishaka kandi ashizeho umwete, ngo ntibyamutwaye igihe kirekire kumenya gucuranga iki gicurangisho gakondo cya Kinyarwanda. Inkuru dukesha ikinyamakuru Nyarwanda cyandikirwa kuri internet ivuga ko ubuhanga bwe bumaze gutuma acurangana n'ibyamamare bitandukanye ku isi. Muri bo twavuga nka Johnston, uyu ni umwongereza akazi akaba umwe mu bakunzwe cyane ku mugabane w'Uburayi. Uyu Stone banakoranye cyangwa se basubiranyemo indirimbo yitwa Urakwiriye Mwami. Deo Munyakazi rero niwe mutumirwa wacu, akaba ari butuganirize kubijyanye n'urugendo rwe rwa muzika cyane cyane mu gucuranga inanga. Munyakazi, ikaze cyane kuri radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze cyane.
Mbere na mbere, Deo Munyakazi ni muntu ki?
Deo Munyakazi ni umunyarwanda, akaba ari umuhanzi gakondo acuranga igikoresho cyitwa inanga. Ni igikoresho cy'iwacu i Rwanda, ni igikoresho gakondo, ntago cyari cyamenyekana cyane ku isi, ariko ni kimwe mu bigize umuco w'iwacu.
Usibye gucuranga cyangwa se gukirigita iyo nanga, umaze no gusohora indirimbo, sibyo?
Yego, zirahari.
Hanyuma se watangiye ryari gucuranga inanga?
Natanye nize gucuranga inanga mu mwaka wa 2012. Nyigishijwe n'umusaza witwa Mushabizi. Kuko kera nakundaga ibintu bijyanye n'umuco, kuririmba, gukora ibisigo bito bito, ariko za guhura n'amahirwe mpura n'umushaza bita Mushabizi James, azwi mu nanga yitwa cyane cyane Zaninka. Aracyariho, atuye i Nyanza Gatagara. Niwe rero wamfashije, arantoza, hashize igihe kitari kinini cyane ntangira gucuranga ahantu hatandukanye. Iminsi yagiye ishira, nagiye nongera ubumenyi, mva mu ndirimbo noroho zabo cover songs, ntangira gukora indirimbo zanjye muri studio, ajya gusanga ahantu hatandukanye nitabire amafestivali atandukanye hanze y'u Rwanda ku mugabane w'u Burayi n'ahandi hatandukanye.
Kuki wahisemo inanga?
Inanga nayisemo kuko nabonye ari igikoresho cy'iwacu cy'umwimerere. Buriya piano na gitari n'ibindi byose ni iby'Iburayi, iby'Iburayi bikadusanga inaha tukabyiga tukabicuranga. Nasanze rero inanga ari igikoresho cy'iwacu muri Afurika cyane cyane mu Rwanda utasanga ahandi hantu. Yavuga naho kugira ngo njye kwihinga ku bikoresho by'abazungu reka ncuranga icyanjye ntacyo bintwaye.
Hanyuma se byagutwaye igihe kinini kubyiga nk'umuntu wenda wakwifuza nawe gufata amasomo mu bijyanye no gukirigita inanga, wamubwira iki?
Ntabwo byari igihe kinini cyane, ikintu cyose uhaye umwanya ufite n'ubushake kiragukundira. Kuko nari nsanzwe ncuranga n'ibindi bikoresho ibyo by'Iburayi, piano n'ibindi, nari mfite ureye muzikari ku buryo bitari kungora cyane kuba nakwiga nakugira igikoresho icya muzika. Ariko akinyigisha nyuma y'amezi nk'ane atanu natangiye noneho kuba nacuranga n'amaboko yombi, ariko wenda harimo intoki zitari zamenyera neza. Uko nagiye ndushaho gucuranga ahantu hatandukanye nibwo nagiye mbishyikira neza, noneho nkabyumvamo cyane nkakoresha imbaraga nyinshi nkumva inanga za kera nkumva ukuntu zicurangise nkagerageza kuzisubiramo gutyo gutyo bigenda bihundira.
Nk'uko ubizi nawe, nago navuga ko umuco watakaye, ariko wenda umuco ugenda ukura, hari ibintu byinshi bigenda bihinduka, yaba mu bijyanye n'umuziki, gucuranga n'ibindi bitandukanye. Umuntu akibaza ese ko abantu muri iyi minsi bararikiye cyane ibintu bigezweho, izo za gitari, za piano, ubona hari isoko, hari ejo hazaza heza cyane cyane ku bantu nkamwe mu gikomeye ku muco gakondo w'abanyarwanda?
Tubishyizemo imbaraga tukabyitaho cyane. Umuziki wacu ni umwimerere, ahantu hose urahagera, nta mupaka ugira. Kugira ngo wenda ubone umunyarwanda utumirwa mu bitaramo byo hanze kujya gucuranga gitari zabo ni ibintu bigoranye cyane. Ariko iyo babonye ibikoresho batazi bifuza kubimenya bakubwira ati ngwino ubusobanure uburyo ikintu mbona inanga ifite forume y'ubwato buriho imirya, ikintu mbona cy'igiti gifite amajwi meza cyane ayi muri injyana ya blues, kandi ari igiti ubona mbese ishusho yacyo itangaje kuyibona. Ni ibintu rero wenda kuri ubu ngubu ni ibintu bisa naho birimo kugenda bigaruka gake gake. Nanjye nashyizemo ingufu kugira ngo ninspire urubyiruko bagenzi banjye batangire kubikunda, ariko tubishyizemo imbaraga. Umuziki wacu n'umwimerere nta mupaka ugira, bishobora kuzana impact zikomeye cyane.
Itandukaniro riri hagati y'inanga n'ibindi bikoresho nka gitari, ku bantu wenda badasobanukiwe ikinanga iyaryo, riri hehe? Itandukaniro riri hehe?
Itandukaniro riri hagati y'inanga na gitari, inanga yo ntabwo ifite amanota yose. Nka gitari cyangwa piano ifite do re mi fa so la si. Ariko inanga ifite amanota atanu ariyo bita blues. Ni amanota atanu dusanga, ariko tukagenda tuyavangitiranye tuyacurangira rimwe n'ibiganza byombi, akaba aribyo bibyara injyana y'iwacu. Bivuga ngo wenda nk'abantu mpuye na groupe irimo gucuranga umuziki moderne, bari gucuranga gitari n'amapiano, nashaka kubinjiramo njye mfite inanga byangora kubera ko isa n'ifite amanota makeya. Ariko njyewe ncuranze bakagerageza kunkurikira, nibyo bihita bivamo melodi nziza ya Nyafurika. Niho nk'aho hantu byatandukaniye.
Kandi aho wicaye iyo nanga yawe muricaranye
cyane nta
kirigita gato twumve.
Reka nyihere mu miyuki ihumurizo n'imyishyirizo.
Okay.
Inanga ifite imirya
ijana igera kuri cumi n'ibiri maze ngo nibweho gatoya ariko iyo ducuranga cyane cyane ni icyenda indi itatu isigaye iba ari nka reserve nkabya bindi navugaga amajwi atanu iri ni wa gatandatu ni wa mbere numva ko bivugika kimwe ni octave wa kabiri n'uwa gatatu nabyo bivugika kimwe wa kabiri n'uwa gatandatu bityo nibyo inanga iteye noneho imizika yayo rero ni uguhuza ibiganza byombi bikabyara umuziki w'umwimerere reka nkuremo gatoya rero
koramo gatoya kiri gitatu twumve byiza cyane Deo turagushimiye cyane kandi hari abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo bakubaza hanyuma izindi ndirimbo wagiye usohora kimwe n'indirimbo mwasubiranyemo n'umuhanzi w'icyamamare w'umwongereza Johnston nayo mukanya turaza kuyumvisha abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika ariko reka dufate bamwe bagire icyo bakubaza Alexandre wiriwe neza Alexandre Uranyuva
ndakumva
uri hehe
je ndi mu Rwanda I Kigali
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nashaka kubaza Deo Munyakazi ni inshuti yanjye nanjye nsanzwe nkora umuziki nk'uwakora wa gakondo cyangwa kama mu Kirundi nabavuze muduri nashaka kumubaza Deo Munyakazi nkuko yavuze ko ashaka guteza imbere ibicurangisho by'umuco by'umuco wa gakondo nigika ariko arakora mu rubyiruko cyangwa mu rwaruka kugira ibicurarangisho bisubire bikoreshwe cyane nk'uko byakoreshwa kera cyane cyane ko abantu bavuga yuko ari ibicurarangisho bya kera nigika ariko arakora kugira bisubire biboneke cyane cyane ku rwego novuga mpuzamakungu hamwe n'abaririmbyi novuga abaririmbyi bose basigara aba ari byo bijukira bakabikoresha mu mastudio kugira bisubire gutere cyane icyo ni ikibazo cya mbere
Alexandre guma kuri telefone asubize icyo cya mbere hanyuma niba ufite icya kabiri nacyo ukimubaze Deo Munyakazi subize icyo kibazo cya Alexandre nawe uvuga ko nawe akoresha ibikoresho bya gakondo birimo n'umuduri
urakoze cyane Alexandre ni isi yanjye nawe n'umuhanzi gakondo ati yadubura ngo itaramo bitandukanye nihuse kuri icyo kibazo rero ndifuza cyane ko inanga imenyekana mu Rwanda ikarenga n'umupaka ku buryo wavuga ngo inanga ukumva ko ari cya gikoresho kiwacu igikoresho gakondo ndi gukora indirimbo nkatanga ubutumwa butandukanye abantu bakumva ubutumwa butandukanye bucuranze mu murya w'inanga iyo niyo ntambwe ya mbere ikindi abahanzi bari kuza bakanyegera bati mfite indirimbo nshaka yo kunshyiriramo inanga ndumva byazamfasha nkabashyiramo umujya w'inanga kugira ngo indirimbo zabo zibashe kugira umwimerere zigere kure n'umuntu yumvise indirimbo agahita yumva ngo ko harimo inanga kandi ari iya kera bituma yibuka yuko hari ibintu by'iwacu kandi bigihari bigifite umwimerere ikindi nkunze gukoresha cyane social media Facebook Twitter Instagram nkunze gushyiraho amavideo ndimo kwigisha inanga kugira ngo n'umuntu utari mu Rwanda abe ibyo byamufasha kugira ngo abe yamenye inanga hari nk'umuntu uri mu Budage natangiye kwigisha inanga online nkashyira akavideo gatoya kuri YouTube akabikurikirana akareba akagerageza yuko yuko byamufasha. Ikindi yo na misiri imbere ndifuza kuzigisha urubyiruko bagenzi banje kugira ngo bari bamenya amateka, bakamenya umuco, bakamenya ibicurangisho gakondo. Abantu bacuranga ibicurangisho gakondo baracyari bake bigereranyije, ariko bari kugenda bagera dushakuza ukatwigisha. Niyo ni intambwe nziza ikomeye kandi ibintu ikizere, kandi hamwe namwe tuzabigeraho n'impamo.
Urakoze cyane Alexandre, kandi kabazo ka nyuma kagufi cyane, hanyuma dufata abandi.
Kandi kabazo ka nyuma nashaka kumubaza niga niko kumwebe wo munyakazi ya Edmi yaya dimiti nishi tumenyane nga mu Rwanda kubeki uda utagira ngo ushire hamwe n'urundi rwaruka cyangwa urundi rubyiruko baturanga kuko ndamaze kubona ari urubyiruko nga Rwanda rucuraranga imingiri, rucuraranga amakende, imiduri. Kubera iki utajya hamwe n'urundi rwaruka mushobore gukorera hamwe mugira ikintu gikomeye? Novuga yuko bishobora kuba kishobora kuvuga gusiripre na abantu bakavuga ati mbega uyu mugwi cyane iri torero ko kumva rikaze rikoresheje ibintu bya gakondo. Ni kubera iki wowe utabishima cyane gukorana ubushima, gukorana urumwe byo no kwita career story?
Alexandre, urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe. Guma kuri radio ngira ngo aguhe ibisubizo, hanyuma mukanya dufate abandi bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Deo Munyakazi.
Yego, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ubundi abantu bacuranga ibikoresho bitandukanye tumaze kumenyana, abari mu Rwanda benshi tumaze kumenyana niyo ntambwe ya mbere. Ubundi tugiye kujya dukorana, twaranabitangiye, hari igitaramo cyabaye muri weekend ishize gitwa Ndi Igisigo, cyarimo abantu bacuranga inanga, cyarimo abasore bacuranga umuduri witwa umuduri bande, hari abandi bantu batandukanye. Twatangiye kwihuza kugira ngo turebe yuko tudushyize hamwe twazana amaraso mashyashya. Nubwo nkunze gucuranga njyenyine kuri zimwe na zimwe kenshi, ariko mfite abandi bantu baba bari hafi yanjye tushobora gukenera tugakora igitaramo. Ntabwo ndi njyenyine, ni ukuri hari abandi bahanzi benshi batandukanye turi kumwe, kandi turi kugenda duhuza, hazabamo ikintu gikomeye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi twatumiye umusore w'umuhanzi w'umunyarwanda Deo Munyakazi. Ni umusore ufite ubuhanga bukomeye mu gucuranga inanga. Kuri telefoni dufite Jean Dodier wirwe neza.
Neza.
Buri hehe?
Iherereye i Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Njye icyo nashaka kubaza umuvandimwe Deo Munyakazi, ndaramuzi cyane, twende wenda kuri abatatuzi cyane ko twakunze tumukurikirana. Ariko icyo nifuza kumubariza, ese nk'abahanzi bacuranga inshurango gakondo, niyo nama bo bashobora kuba bagira bano bahanzi bacu bacuranga izi zigezweho wenda zitari gakondo? Kuko hari ikintu kijya kibamo ugasanga kimeze neza nk'abacuranga gakondo baba bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se Ikirundi batavanzemo izindi ndimi. Ibyo bigafasha abenegihugu kumenya icyo cya gihangano cyasobanuraga mu buryo bwiza uhereye gitangiye kugeza kirangiye. Ariko nk'aba bacuranga umuziki ugezweho bavangamo izindi ndimi z'amahanga, icyo gihe bikabangamira babenegihugu batazizi kumenya neza icyo icyo gihangano cyashaka kuvuga. Ese nk'abahanzi bacu niho bacuranga ibicurango gakondo, ese bafitanye ihe ubushye bumwe n'abo bahanzi bacuranga izo ndirimbo zigezweho kugira ngo ibyo bakora n'ubwo buryo tubashe gusobanukirwa?
Jean Dodier, ikibazo cyawe kirumvikanye. Reka Deo Munyakazi agusubize.
Ndakoze cyane
Deo.
Iki kibazo naje kugigira ni igihe nari mu Budage nacuraga indirimbo zanjye, ariko kubera ko zari mu Kinyarwanda nkabona ntabwo bari bubishyikire neza. Mbere yo kuzicuranga muri iyo festival, nabanzaga nkayisobanura iyi ndirimbo yivuga gutya na gutya, ngiye kuririmba gutya na gutya, ku buryo bumva ibyo ngiye kuririmba neza bakagerageza kubikurikirana. Ariko noneho ni ibintu bigorana kuririmba amateka yacu mu ndimi z'amahanga. Hari nk'uwo nabaje ndamutse ncuranze inanga yanjye nkayiririmba mu Cyongereza, wowe wabyakirutse? Numva ntabwo yabyakira neza. Arambwira ati nubwo byaruta ukaririmba mu rurimi rwanyu, nibwo biraryohera neza kuririmba amateka yawe mu rurimi rwawe, wenda hakagira ubundi busobanuro uza gutanga nyuma yewe ndanyiriyeho ntandi imbuyicyongereza ni nakora cyagi Francis Munanga gunze kuririmba cyane amateka wacu mu rurimi rwacu nibyo binyorohera cyane wenda hakagira ubundi busobanuro ntanga ikindi guhuza abo bahanzi baririmba muri izo ndimi z'amahanga nibyo nahereyeho kare mvuga yuko hari abaritiste batandukanye baza bakavuga ati mfite composition gutya na gutya iri mu rurimi rw'Igifaransa se rw'Ikinyarwanda ariko ndifuza yuko wanshyiriramo inanga icyo gihe nyimushyiriramo nta kibazo hari n'umupoeti ukomeye yitwa Jay-Z wo muri Chicago turimo gukorana indirimbo iri hafi kurangira iri mu Cyongereza hamwe n'uwitwa Eric Wanke iri mu Cyongereza inanga nacuranze inanga ndirimba rufe mu Kinyarwanda nabo bashyiramo indimi z'Icyongereza ubona ari ibintu byiza no guhuza umuco kandi bibyara ikintu kizima cyane.
Urakoze cyane Jean de Dieu nawe urakoze cyane. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Fidel wiriwe
neza
uri he Fidel?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga.
Ikibazo cyawe?
Yego, nashaka kubaza Deo kwanza amaza kubashimira ariko nagira ngo mubaze eske iyo mu mahanga naho barakoresha nk'ibi bikoresho gakondo kuko by'imidure cyangwa ni ibintu biba nyine ni wacu cyane cyane muri ibihugu bitatu hanyuma nza gutanga n'intererano kandi mubaza tese barashobora kuba ufite inkunga hari abantu bashobora kuba bagusapotinga kugira ngo icyo kintu cyabonekize kizimangane kuko ni ikintu kimwe mu bikomeye byari bifashe imico yacu mu bihugu bitatu Burundi wacu hakurya y'umurenge no mu Rwanda ibyo byose nagira ngo mubaze eske ashobora kuba anafite n'abantu bamutera inkunga cyangwa se ntabo zakoze.
Urakoze cyane Fidel. Deo
yego
subiza
urakoze cyane Fidel. Wajuti ese ibyo bikoresho naho ngaho imahanga mugenda birahaba nk'umuduri n'inanga ibyo kuri nasanze bitahaba ni ibikoresho byabo ni gitari ni violon nk'ayo ifatwa cyane nk'igikoresho cya gakondo cyane cyane ariko ibi ngibi ni iby'iwacu muri Afurika ntaho nabibonye se ntaho nabibonye. Ikindi wadusiye ese hari abantu bagufasha muri rusange kugira ngo umuziki wawutere imbere kugeza ubu nsa n'ugikora njyenyine nta sapoti ndikomeye nayo nabona ariko ndi kubiteganya yuko mu minsi iri imbere ndakenera ubundi bushobozi bukomeye buhagije kugira ngo mbashe kugeza umuziki wanjye ahantu kure hatandukanye ariko kugeza ubu nkora njyenyine.
Deo nk'uko wari ubivuze umaze gusura ibihugu bitandukanye hari abahanzi batandukanye mwakoranye hari nawo murimo gukorana ubu ngubu ariko mu mwaka ushize inkuru yavuzweho byinshi cyane nijyanye n'ubufatanye wagiranye n'umwongereza kazi w'icyamamare Johnston. Mwahuye gute?
Johnston yararimo gukora turumye mu bihugu byose byo ku isi agenda ahura n'abahanzi batandukanye ba gakondo bakaririmbana kandi muri urwo rurimi rw'icyo gihugu agiyemo akiyananja akabyiga bakaririmbana. Ubwo rero mu mwaka ushize yararaza mu Rwanda yari yavuganye n'umuhungu wa Cecile Kayirebwa utegura ibitaramo bitandukanye witwa Erickson niwe bavuganye. Erickson turakorana cyane dukorana mu mafestivali atandukanye amubwira yuko ashaka umuhanzi mu Rwanda umwe waba ufite umwimerere ku buryo bazahuza inganzo. Erickson yahise duhuza mwereza indirimbo yanjye iyi yitwa Urakwiye Mwami arayumva yumva ni nziza cyane mwohereza lyrics arayiga ageze inaha rero mbere yuko akora igitaramo mbere uyu munsi yuko akora igitaramo ndagenda turayiga neza migisha kuririmba bya Kinyarwanda na to ya Kinyarwanda mu minota mike yahise abifata kuko ni umuhanga cyane hanyuma indirimbo tuyikora gutyo turashutinga video iza imeze neza cyane.
Kuri wowe byari bivuze iki?
Kuri njye byari bivuze yuko ibintu nkora bifite agaciro gakomeye kandi ari umwimerere. kubona umuntu buriya umuhanzi ukomeye waciye ama award menshi cyane yifuza gukorana n'umuntu ucuranga inanga mu Rwanda byanyeritse yuko ibintu by'iwacu gakondo ari ibintu bikize cyane tubifashe neza byazana umusaruro ukomeye kandi byanyeretse yuko hari intambwe nziza ndimo kugeraho ubwo byaranshimije cyane ndari nsanzwe mubona mu bitaramo yakoresha afite abafana benshi cyane kuba rero narakoranye nawe ni ishema ryinshi ni ishema ry'u Rwanda byaranejeje cyane.
Iyo ndirimbo rero mwasubiyemo urakwiriye mwami wowe Deo Munyakazi ndetse n'umwongereza kazi Johnston reka tuyumvishe abumva radio Ijwi rya Amerika gatoya hanyuma tugaruke dukomeza twakira abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika.
Yego.
This instrument is called inanga. It's one and local guitar.
Oh,
Barakoze cyane Deo Munyakazi na Johnston mu ndirimbo Urakwiriye Mwami. Deo Munyakazi, iyo wumvishije iyo ndirimbo wumva umeze ute?
Birameza cyane, barumva bindenze.
Ni indirimbo mu by'ukuri icurangitse neza kandi wagaragaje ubuhanga budasanzwe.
Nuko ndagushimira Imana. Nibintu natekerezaga.
Birumvikana. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Desire, wiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri he Desire?
Ndi Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye namubaza ati iyo ari mu Bwongereza akora akazi k'umuziki gusa nta kandi kazi afite akora.
Aba mu Rwanda, uwo bakoranye iyo ndirimbo niwe Mwongereza uba mu Bwongereza. Naho Deo Munyakazi ni umunyarwanda utuye mu Rwanda.
Ewe, bari mu Rwanda.
Yego.
Nicyo kibazo nari mfite.
Ubwo ngubwo kirasobanutse. Tufite kandi Jean-Claude wiriwe neza. Jean-Claude uranyumva?
Yego ndabumva.
Uri hehe?
Ndi Kigali.
Ese mwese ko numva inkoko zibika?
Yee nta nkoko ndimo.
Uri ikibazo cyawe?
Ikibazo cyangwa igitekerezo. Icya mbere nabanza kumubaza. Ese yatangiye umwuga we w'umuziki ryari? Ko numva afite ibihangano byiza. Kuburyo numva njyewe hano bwa nsanzwe amuzi ariko bamwumvikije ubu ngubu. Ariko kuva ubu ngubu nakamwumva ku ndirimbo ye Urakwiriye Mwami. Numvishije indirimbo ye ari nziza cyane pe. Ku buryo akomereje yazagira ku yindi ntera ndetse ku buryo nawe yazaba mu bahanzi bazamenyekana mu Rwanda cyangwa se no hanze kubera indirimbo ze.
Jean-Claude urakoze wenda twaguhamagaye ikigeno cyatangiye ariko yari yasobanuye yabitangiriye ariko ashobora gusubiramo akakubwira igihe yatangiriye gucuranga inanga. Deo Munyakazi
ndakumva natangiye gucuranga inanga muri 2012 nyeshwe n'umusaza witwa Mushabizi Yohani Maria Vianney uzwi mu nanga ya Zaninka.
Urakoze cyane kandi yarakoze na Jean-Claude. Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Benjamin wiriwe neza?
Yego mwiriwe murakomeye.
Uri hehe?
Ni Kigali Kanombe.
Ikibazo cyawe?
None izo ndirimbo ziwe twazibona gute inaha mu Rwanda?
Guma kuri telefoni Deo Munyakazi.
Ndimo gukora kuri album ya mbere ariko indirimbo ndangije uzisanga kuri channel yanjye ya YouTube yitwa Munyakazi Deo no kuri SoundCloud ziriho yawazibona. Ukandika Munyakazi Deo ubona ibihangano byanjye bitandukanye igitaramo nagiye nkora ahantu henshi cyane.
Benjamin hari ikindi kibazo ufite?
None nk'urubyiruko rw'iki gihe iyi inama yarugira mu bijyanye n'umuziki kugira ngo rubashe no gutera imbere.
Inama narugira bagenzi banjye rubyiruko rw'iki gihe ni ugukora inganzo ariko ifite mu mwimerere. Ntabwo twaje gukora za R&B, ntabwo twarusha ba Rakeri, ntabwo twaje gukora hip hop, ntabwo twarusha bariya bose dance hall zifite abantu nyine bariya ba nyirazo. Akenshi iyo tuzikurikije abari ukwigana ntabwo tuba abari kwigana kandi wigana umuntu ni ibintu byumvikana abatari ibintu byawe. Iby iwacu rero ni ibi ngibi. Niba ugiye guhimba indirimbo, icara utekereze isi ugiye kuririmbaho, usome ibitabo kugira ngo ubone inganzo ukoresha. Ni byiza ko ufata umwanya ukamenya amateka kugira ngo igihangano cyawe kibe gifite umwimerere. Niyo mpamvu abenshi bakora indirimbo ikamara iminsi itatu ukumva yarangiye, kubera ko irimo amagambo abiri, ibintu nyine biri aho ngaho. Twite rero ku kintu cy'umwimerere, kandi iyo ushyizemo originalite nibwo indirimbo igera kure. Ya niyo nama nabagira cyane cyane, twite ku byo duhange dushingiye ku muco wacu.
Urakoze cyane Benjamin. Hari ikindi kibazo ufite?
None nk'abo banyamahanga niyo bumvisha iyo izo ndirimbo z'iwacu bazifata gute? Birabashimisha,
birabashimisha cyane, kuko ni ibintu batamenyereye, ni ibintu batazi, ariko babona ko ari umwimerere, ko ari umwihariko, baranyurwa n'ukuri.
Urakoze Benjamin nawe kuri ibyo bibazo byawe. Kuri telefoni dufite kandi Ngoboka Jean-Claude Wirweneza.
Niriwe mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Ngoboka Jean-Claude, ndi mu ntara y'Iburasirazuba hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, hano mu kagari ka Kerwa.
Ikibazo cyawe?
Mbakurikiye gatanu kuri gatanu.
Urakoze cyane.
Muriya mbanza gushimira Munyakazi rwose kuri icyo kiganiro yaduteguriye mwamutuzaniye. Mwiza agaciro cyane, byumvikanisha ko umuco ukiriho kandi n'ubundi utazavaho, uzagumaho. Nubwo muri iki gihe bigoye ko abahanzi bari kuzamuka bawukurikiza, ariko biba bibaye byiza ko nk'iki kiganiro kiba gikozwe kugira ngo uri gusohora indirimbo batari gukurikiza umuco nabo bumve ko rwose umuco ari uwo wa mbere ugomba guhoraho. Icyo namubwira ni uko rwose iyo gahunda y'izo ndirimbo za kera, ukuntu baririmbaga kera n'ubu ngubu, kandi umuco nyarwanda ugomba guhumbasirwa n'utesha agaciro aho uri hose ku isi, ni ikintu cyiza cyane. Kandi nanone muri iki gihe iyo turebye nkatwe urubyiruko turi kubyiruka, ndikubona ko abahanzi bari kuzamuka nabo ndirimbo bari kuremba rwose, ubona ko harimo umuco w'Abanyarwanda. Byaratandukiriye cyane kugira uzapfe kubona rwose umuhanzi avuga ngo araririmba indirimbo za gakondo, usanga ari ibintu biri kure cyane pe, bimaze kubavamo cyane. Ubwo ari yo mpamvu wenda byaba byiza nawe nk'umuhanzi uririmba indirimbo za gakondo uruhare rwinshi agomba kurugira ashishikariza abahanzi bagenzi be, yewe n'abakizamuka, abegezamo umuziki gakondo kugira ngo ubashe kudateshwa agaciro. Kuko ni ibintu biba byiza cyane, kuko burya n'umwana yavutse agasanga abahanzi bari kuririmba umuco gakondo, naho akura afite ikinyabupfura, kandi avuga ati umuco nyarwanda n'ubu ngubu ndacyawubumbatiye, kandi n'amahanga akaza akatureberaho nayakagenda avuga ati kuko mu Rwanda umuco uracyaho, nta kintu wigeze uteshwa agaciro, n'ubundi uracyari wa wundi. Ni ibintu byiza cyane. Hari igihe ikintu namwibwirira ni uko namubaza ese haba hari gahunda afite y'ukuntu yaba ashishikariza urubyiruko rukiri rutoya kuririmba indirimbo za gakondo, babonye rushaka kuririmba indirimbo zitari umuco nyarwanda. Iyo gahunda arayifite muri we?
Ngoboka Jean Claude, urakoze cyane. Reka Deo Munyakazi gusubiza.
Icyo kibazo numva nanyigeze kukiburaho kare, kuko ndifuza kuba umwe mu bantu bagira uruhare mu gusigasira umuco no kwesitira urubyiruko bagenzi banjye. Narabitangiye, harabona atangiye kwigisha ibihangano byanjye bitandukanye nsohora mu butumwa bicuranze mu nanga. Yego.
Ngoboka, hari akandi kabazo wari ufite?
Ndabifite bivuze ushaka kumubaza nk'umuntu ufite gakiye umuco nyarwanda. Ikindi kibazo namubaza, ese kuri we iyo abonye abahanzi bari gukora indirimbo yabaha ubuhe butumwa kugira ngo abashishikarize ibyiza by'umuco nyarwanda kuri indirimbo za gakondo, ubutumwa yatara kugira naho bari bakurikije muri Amerika bavuga ngo kuko aririmba umuco nyarwanda natwe reka tubikurikize nk'ubutumwa duhaye n'impanuro duhaye, we yumva ari ubuhe butumwa yatanga muri make?
Ubutumwa yatanga ku bahanzi bakora uriya muziki wundi,
umuziki wundi urabona ko muri iki gihe nk'urugero nk'abahanzi bo mu Rwanda rero usanga baririmba indirimbo ugasanga bashyizemo amavideo ugasanga video zirimo rwose ziteye urukozo soni ubonera umuco ba wadukiriye cyane bawurengeje urugero abamahanga mujya mubibona hose nkawe nk'urugero kw'impanuro waba nk'umuhanzi bagenzi wabo n'izi
Nabuze mu mwanya yuko abahanzi b'iwacu i Rwanda dukwiye kuririmba dushingiye ku muco wacu tugakurikiza urugero basuza bakoresheje kugira ngo ingando yabo ibe inogeye niyo niyo nta kintu niyo gukora cyane ni ukumenya amateka y'iwacu tukamenya abatubanyirize babigenzaga gute bityo hamwe n'ibyo byose n'ubushakashatsi bituma no gukora inganzo yihariye igira ahantu hose umuntu akumva yuko ari ikintu kidasanzwe kivuye iwacu mu Rwanda atari ibyo kwigana no kugenda gutoragura hirya no hino
Ngoboka Jean Claude turagushimiye cyane dufite
ikindi namusaba
mu magambo make cyane
nk'umuntu rwose pe natwe biradushimije kwa mwamutumiye kandi natwe turi abanyarwanda tuba tugomba kumva ko wenda umuco wacu warenze amahanga n'isi yose iri dukurikira iri kutwumva nuko namwisabira akagira uruhare rwo gushishikariza cyane cyane urubyiruko kibyiruka rukizamuka ukura umuco nyarwanda mu ndirimbo rusohoye rugakoreshamo umuco nyarwanda nk'aho umuntu uba ukuzuza umuco nyarwanda byadufasha cyane kuko urebye ntabwo iyo umuntu abyirutse akareba indirimbo z'abahanzi b'ubu n'ubundi akurariza ze
Ngoboka Jean Claude turagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe n'ibitekerezo byawe ariko dufite abandi bakunzi baradijwe rya Amerika nabo bifuza kugira ibyo babaza uyu muhanzi twatumiye uyu munsi Deo Munyakazi Théophile mwiriwe neza Théophile ndibaza ko dushaka kuba twamubuze kuri telefone ariko dufite Alphonse wiriwe
Niriwe neza na Alphonse ndi Kanombe ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Ikibazo cyawe?
Yego. Numvise rwose mwandutumira umutumire mwiza wibanda ku bintu bya gakondo rwose ni byiza byanashimishije dore yuko ari n'urubyiruko ntayo numvise arengeje muri za 2026. Aha ni na benshi bakunze bagaruka ku yazajya byigisha urubyiruko nyine kugira ngo nyine rubikuze rubizamure kuko iyo njyana tuyimenyereye cyane cyane ko ari abantu bakuze bayiririmba gusa nyine namushimye byatari ariko ngiye ikibazo ndi bumubaze ese hari utuguru nk'akagurupe akoreramo ku buryo n'abandi baza akabigisha ku buryo babigeza n'imahanga no mu Rwanda hose nyine bikasakara kuko njye ni n'ubwa mbere mwumvise
Guma kuri telefone
akomeze akore cyane rwose nifurije amahirwe masa ashyiremo akabaraga ku buryo n'ahandi rwose bihagera kuko no mu gihugu hari benshi bataranamwumva
Alphonse urakoze cyane
warugize gise hari groupe nigisha cyangwa ishobora kuba ihari kugira ngo ibe yamfasha gusakaza umuco wacu ubijyanye n'ibikoresho by'iwacu cyane cyane inanga kugeza ubu maze kwigisha inanga abantu babiri barimo na mushiki wanjye uburikira witwa Nifasha Esther amaze kuzenya neza mu minsi y'imbere wenda nimbona opportunité ikomeye nzashyiraho ahantu nigishiriza inanga babwire nti iki gihe ni iki twiga inanga abantu bose bazi ariko kubera ko wenda umwanya bari mutoya n'izindi nshingano ntabwo rero nabishyira muri gahunda neza ariko ndabitekereza
urakoze cyane Deo Munyakazi barakoze nabo bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite undi mukunzi wacu Louis Michel wiriwe neza
urakomera
uri hehe
ubu ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
mu
karere ka Kamonyi
wiriwe neza
ariko amakuru yawe komera
ndaho
uracyanyibuka se
ndakwibuka neza aho ngaho mu karere ka Kamonyi
ngaho ubukonje bubagezeho mwebwe rero
twebwe birakomeye
ngaho biracyari kuri semana munsi ya zeru
biracyari munsi ya zeru
ubwo bizarangira ryari uwanshuti
byakabaye byatangiye kurangira ariko buriya ni mu kwa kane
skandal mwihangane
ngaho rero uyu muhanzi wacu dufite uyu munsi
uyu muhanzi rero wo ku muco nyarwanda yarumvise umuntu ujya ku muco nyarwanda numva ndabyishimiye ariko ndirakabazo nagize umuco wacu ujya kugenda bari abazungu bari badukoronije kugira ngo batubashe kudufata kwapfu tujye mu by'iwabo baraje bagira bate bashinga amashuri baraza baratwigisha buri gihe batwigishaga bujya n'iby'iwabo none twaruwimishe ayo mazina yose n'ay'iwabo iki niyo twamwesha bakamegere kandi kamegere kwa sogoku naho byapfiri none uriya mwana ubu kugira ngo umuntu abashe kugara umuco wacu aho bigeze ahangaha warazimiye neza byararangiye mbega washinga ishuri ryigisha umuco nyarwanda ndagira ngo muwaze niba yabishobora ndacyamutegereje mbwiye niba byashobora kuko nta kundi ukuntu byagenda udakoze nk'ukuntu bari abazungu babikoze ubu ngo utangire kuri zeru wigishe ushinga ishuri hano mu majyepfo majyaruguru iburengerazuba mu mujyi wa kigali n'ahandi hasigaye none abo bantu bafite porogaramu yo kwigishwa umuco nyarwanda yabishobora arumva bifite ndamutegereje numva icyansubiza
reka gusubiza
urakoze cyane icyo kintu ndabyumva nibyo ariko ntabwo nabikora ngenyine nakenera amaboko cyane ko biri mu nshingano ya minisiteri y'umuco buriya niba bidufashamo cyane urakoze
Louis Michel
ubwire afe rwose biriya bintu nibyo ubundi umuco nyarwanda umuco wacu uraducitse ariko kandi
ariko
baratake
ariko
nize kumva umudamu
Louis Michel
ngo witwa Madeleine abango muri Amerika hari ariko yari muri Asazuba ashaka kuzana ibintu by'umuco wacu byo bindi byakera byo kubanga no guterekera no kugira gute na ryambobe n'iki byose nta kuntu wabishobora utabanje gushinga ikigo kibyigirishamo abubu ngubu kaga turarenze cyangwa utaye bigita ko batabizi bizashoboka bite nta kuntu uzakora ikintu utabanje kukigisha abantu b'ubu ngubu kuko ab'ubu ngubu uwo muco ushaka kugarura ntibawuzi bo nuko ubanza ukabibigisha otoromanshe ntabwo bizashoboka burema ariko singa uciye intege komeza muvandimwe murakoze cyane
urakoze cyane Louis Michel Dewo Munyakazi aragira ati muracyafite urugendo rurerure cyane kugira ngo uwo muco mushobore kuwubumbatira n'abavuka ubu bazakure bawuze
yego ariko haracyari amahirwe ntabwo twava ngo biracitse ngo byaracitse cyane ko dufite minisiteri y'umuco na siporo igenda itureberera turi hafi duhana ibitekerezo turafatanya rwose nizera ko hakiri icyizere ntawavuga ngo byacitse mu by'ukuri
birumvikana reka dufate abandi bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika Beni wirwe neza uri he Beni
Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe
ndanagira ntangure intera intege cyane uwo muhanzi navuga ati nk'uko tuvuga mu Burundi akora ibikora inka kweri no kumushimira cyane
urakoze cyane
akabazo kandi nako mbega ibikoresho mukoresha mu gukora iyo ntanga biba ari ibikoresho nyine bikama bya kera nta buryo bushasha bwo gukora intanga je intanga ubwanjye sindayibona maze nageze kuvuga kuyirabukwa sinayibonye neza mu gitabo icyazo ariko nkabona umengo ni ibintu bya kera cyane aho bari ubundi buryo bushasha bwo gukora intanga muba mukoramo cyane byagumye ari kwakunyene mbega iyo mushobora mwebwe no muyikorera cyane murasitana muyikura
goma kuri telefone agusubize
inanga ku muntu utari wayibona navuze kare ko imeze nk'umuvure uyu bengera mu bisoro cyangwa se nk'ubwato ya ikakumera nk'ubwato noneho izengurutseho imirya iva inanga ikorwa mu giti cyitwa umwungo noneho kera mu mateka ntabwo ubu ngubu dukoresha umurya uyu nguyu ukoze muri nino uyu badodesha inkweto turawukuba inshuro nk'enye cyangwa eshanu ukavamo umurya tukayishyira ku ntanga ariko kera bakoreshaga inyama z'inka cyangwa se ibyazi hadiho kuko mene iyi migozi yari itaragera ino niyo bakoreshaga mbere ariko ubu ngubu kubona iyo bakoreshaga biragoye niyo mpamvu dukoresha iriya nino kugeza ubu intanga iranasomekwa ushobora kuyisomera kuko isomeka gitari kuri mikiseri ikavuga cyane mbereho ntabwo byashobokaga
kandi umva ariho ubu ngubu maze kugera bite nani cyambere genda rigera bidufasha kugira ngo tubone nayo twayitwaye moderniza ukuntu ariko idatakaza umwimerere wayo.
Dewo wigeze no kuvuga ko ufite ukoresha social media ku bantu bifuza kubona izo nanga, wababwira wenda nko kuri Facebook aho bashobora kugusanga kugira ngo yavuze ko adaheruka kwibona ku buryo yayibona.
Ushobora kuri Twitter, Instagram, Facebook hose nkoresha Munyakazi Dewo. Kuri YouTube ni channel yanjye yitwa Munyakazi Dewo. Ugiye no muri Google wakwandika Munyakazi Dewo uhita ubona amafoto menshi cyane, amavideo n'ibicurangwa bikoresho bitandukanye. Iyo nanga wahita uyibona ishusho yayo.
Beni uracyari kuri telefone?
Gome arakoze cyane, arakoze, ndumva harabaye n'iterambere.
Hari ikindi kibazo ufite?
Yego, hanyuma nagomba ndamusabe nko mu mpera z'ikiganiro muze kumuha akanya agire ubutumwa atanze kugwaruka ku byerekeye guhurumbira uwo muziki, kuko ndazi kugwaruka si kirenga guhurumbira uwo muziki kandi numva umeze neza. Murakoze.
Urakoze cyane Beni, ubwo uwo mwanya turaza kumuha kugira ngo atange ubwo butumwa. Dufite kandi na Etienne wirwe neza.
Miriwe.
Uri hehe?
Ndi Mishiha.
Uri hehe?
Imishiha.
Aho ni hehe?
Aho ni Mishanguzo, Mishanguzo.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye, ubwa mbere nashaka kukeza umushoranzi ko agira byiza cyane. Ariko sinzi rero ko abanyarwanda bose ko bakunda uwo muziki, nashaka kubimubaza. Mbe mukwegeranya hoho ibikoresha kuresha izo nanga ntibimugora, ntibimutwara umwanya muremure.
Reka gusubiza icyo ngicyo cyambere. Deo.
Ego.
Ego. Dukoresha mu nanga, ikintu kigorana ni ukubona igiti cy'umwungo. Ibiti by'umwungo ntabwo bikiboneka cyane, ariko hari igihe hari periode ziburamo, hari n'indi ziboneka rimwe na rimwe, hari igihe ziba zidahari bitewe n'icyo kibazo cy'uko ibiti byose ntabwo bivamo inanga. Icy'umwungo nicyo kivuga neza, ntabwo rero bihoraho, hari igihe ziboneka n'igihe zitaboneka. Rero
hanyuma yarabajije ngo ese abanyarwanda bakunda ibyo bihangano byanyu?
Yego, barabikunda, barabyishimira, kuko ni ibintu babumva bataherukaga bya kera, kubera ibindi twiriwe twumva buri munsi by'ubu ngubu. Iyo rero bumvise ikintu kijyanye n'umuco, bagira atansiyo, bakabitega amatwi neza, bakanabikunda, kuko abari ibintu birimo kugaruka by'umuco gakondo atari byo tubona buri munsi.
Etienne, ikibazo cyanyuma?
Cyanyuma mu bisanzwe leta ndabikunda n'abandi banyarwanda barabikunda, mugabo usanga ku byanda bakunda nk'iyi miziki y'impara, hari imiziki ya ba Senedio, ya ba Fiko yinze n'abandi ba Akidube, umunsi wa Akidube. Rero urumva ni byiza ko abigira kugira ngo umuziki gakondo bawukunde, ariko yoraba ko by'ukuri bawukunda cyane, ubundi bakunda cyane imiziki ya kizungu. Murakoze.
Urakoze cyane Etienne kuri ibyo bitekerezo byawe n'ibibazo. Dufite kandi Theophile wirwe neza.
Wirwe neza w'Amerika.
Uri hehe?
Primera Republika ya Demokarasi ya Congo, muri provensi ya Nord Kivu, muri teritwari ya Matisi, aho bita Burengero Bare Ngungu.
Ikibazo cyawe?
Kwanza turashimira Deo Munyakazi kubyo bihangano bye yatunezeje cyane, kandi ni iby'ingenzi kuko yakurikiza iby'umuco. None ndabaza se ko ino muri Afurika, Rwanda, ibihugu byose bikoze Afurika, turakunda gukurikirana ibihangano by'Abanyaburayi, Aziya, iyo hose. Turashaka kubaza ese bo bakurikirana ibihangano by'Abanyafurika bate?
Urakoze.
Tukongera tukavuga tuti ni byiza Deo akore ibishoboka byose asansibilize abasore be, abajene n'abasore, kugira ngo bamwunge mukono bere kwishira mu bindo byo inywa tubita abashege bakereye akazi imirimo mu byo buryo kuko byateza igihugu abaturage imbere.
Urakoze cyane Théophile aho ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Deo mu minota mike cyane.
Yego. Aha.
Kuri ibyo Théophile yaravuze ahanini kubijyanye no
Yego. Warumbaje ngo ese ko dukurikirana ibihangano byacu bo ibyacu bayikurikirana rabate. Uko dukurikirana ibihangano byabo ni nako bakurikirana ibyacu uko byaroshye cyane ibintu byose biri kuri social media platform ushyira indirimbo kuri YouTube kuri SoundCloud umuntu uri ahantu hose akayibona akayumva gutyo. Ni ibintu byoroshye isi yabaye ntoya indirimbo indayisohora mu kanya gato ikaba yagezwe ku bantu benshi batiriwe baza kuyireba mu Rwanda. Byaroshye cyane.
Urakoze cyane Deo mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro nk'ubutumwa bwa nyuma wageza ku bakunzi bawe cyangwa se n'abandi bakunda gakondo n'ubuhe
ubutumwa nabagezaho nuko dukwiye gushyira hamwe tukagaruka ku isoko iwacu tugahanga ibihangano bishingiye ku muco wacu nibwo bizagera kure kuko n'umwimerere wacu na amateka yacu ni ukuvuga ubuzima bwacu bwa kera ni byiza yuko twakurikiza umuco wacu kuruta cyane kujya imahanga kuko iby'imahanga nyine ni ibyaho tugafatanya tugashyira hamwe urubyiruko nkabakangurira ku kumenya amateka y'iwacu kuko iyo utamenye neza iby'iwanyu ni ibintu bigoye cyane ntabwo twazamenya ukuntu dusigira abazadukomokaho umurage.
Deo Munyakazi umuhanzi w'umunyarwanda ucuranga inanga ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo uganirize abakunzi bacu ibijyanye n'ubuhanga bwawe mu gucuranga inanga. Wakoze cyane.
Yego murakoze cyane namwe.
Nshimire namwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, nshimire ingenieur wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemaskarala wadufashije kwegeranya iki kiganiro. Muri studio ya 7 mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka tubasigire indirimbo y'umuhanzi Deo, ni indirimbo yitwa Isoko dusangiye yacuranzwe na Deo Munyakazi.
Abana bibisage batozwa urukundo abakobwa biwacu ubasuzurutse uruhimbi ababyeyi b'i Rwanda ubarwambarira impungu bazaza mbakunde ubari mu misango nk'uko byahoze nk'uko byahoze. Mm-hmm. wakoze ho VOA Afrique.